Getsemani ayagusenga no mubabaro abwira bigishwa umutima wanjye uzuya agahinda no mubabaro afata Yesu ajya kumubamba bafite amahiri hamwe n'inkota bacumita icumu mu rubavu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe
ati aba data usanga bishoboka iki gikombe kindenge umutima wanjye ni wakunze ari ku mubiri ufite intege nke
fata Yesu bajya kumubamba bafite amahiri hamwe n'inkota bacumita icumu mu rubavu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe baramujyana
Fly!
구림 받았던